impilo yami yonke phethwe nguwe anginawo amandla ngaphandle kwakho baba impilo yami yonke phethwe nguwe baba anginawo amandla enhlobo enhlobo Kuningi kunzima sonile Kunini ngicela ke bakufike Awuke awungilekelele Ah Kuningi kunzima sonile